kunisumbua kidudu penzi zingatie ni penzi langu mna mengi kujifunza ukideti na mimi oya nasumbua uivu jamani ipo siku tandiwa baby na matatizo kununa uzuri unanijua hata nikikata kula nibembeleze na jishaua baby ukinipenda vizuri tunapiga hela ukinipenda mimi ni mwenye msela ukinipenda zaidi pepo taiona ukinipenda kweli utajiri huapa hata kama unanichezea as long as unacheza na mimi fresh tu baridi barafu kama unaniongopea as long as uko na mimi fresh tu baridi barafu baby nataka unipende mie nataka unifikirie nataka unipendele unijali we kwangu uko mwenye zinajishaua baby ukinipenda vizuri tunapiga hela